makelani wabona bantabami besebenza bonke ukuthakathi.
Yeah,
I'm gonna keep on. Who's JJ? Who's Bagamon?
zonke izizwe nasemthunzini bajabulile ngihlabe lothuthana umfokazi bethuse banovalo vele sebeyiqhamela ishinto enkulu ehlule ezinye ishini ngokuduma kwayo inkunzi emnyama ihlabe yakhahlele ebathenjile emsingalangeni yangekhulu uzwini utshela imina njalo uthi ubhaba thushele ntomni mgazela ngothando nje koze kuyitshelo yihle ubakale nkunzi emhlabe lathi bakwenza ngokuba sekuphethile basala bekhalo ndaba buka nalamhlanje basatetele ngithi kubuka lapho wesobodla ngokakumente yiso njalo isinyundo samatambazane savela ngomshane salo siso mdala baqondile kubuka lapho wemshane wabangathi bathi dlula bebhejile mhlabhiswa bikulathi bhejile sakasephilipa sijimlandiscova sakho usivimbela bisivimbe sakwene mangathi kubuka lapho wemjikela wey'ntomza babhem nezangini ziyowujikela mhlazanjile bathi ushanga ujekele intombi imbaloo uzwini ngihlabe nokhulani ufokamaphulu yesha amadeshani ababalekisahatolo mdinti ukadeni ngoba nasentisiile ngihlabe nokhulani ufokakhumani iyanyathela wemanyathela lundanda yethu yanlanda uhambe uyaqedezela uzengufuze khakonyokobikile ngomela mbumgodi kwamashe bostela maqedeza bambu mhlangani futhi buka nalamhlanje sawubambi ngihlabe nolela ufokamhlaba zangakini ziyahlupha ngokuqwamani namaqeda ejelinayo kodwa mina ngithi batho omkhulu frenchman ngihlabe nomagiyi umfo kamdala yachamalaza itempi yachamalaza into yobulungu bakatinga ekhekhani kuze kusetheni nesibini njalo ngokuphumisa ivola mvalulele ngomhlane kanti isosha yini ngihlabe nomkhulu umfo kaxuka umadoda xebheza xebhezile ndishikilele ntombi ndifuna ukubona ukuthi uvetheli ngaphambili shuqula makoda ubuyiliswa lo mboka ukhulumi ikhulumi isikhwili hlanguza babhemi zibaxophaxopho nje kweze banikwezi umboka khule 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 afana nibova amakanda hle kanti nangishinga naningazi ukuthi yobekhono kamakhathini hayi 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 kunjalo wena uzwile ngihlaba kanjela nje nguye emthunzile emashane elandane emanzimelele emkhunyane isigodla ngisakhela kanti inkosi engiphethele uphaxa komautu yabopa nokuyatetela phalaphala sentombe emhlophe esehla ngenhlaba bakhuza abadala bakhe balela wemfoka mjijimbiyeke lo ntombi nokufi nojovela ugede gede yobuyakhala webhele ebane sjobjob senkuzi yakithi emashane alandane icijwe nguye njalo umjijela unabathumfa kabiyele emanyameni wayichaphuza unqushe lincushe ugula ishimile ufokaxula emkhunyane wabe yese ethela ngey'bonkoti ahlabuse kumaqede yashike yakoshinguna kodwa mina ngithi ayize nedlebhi iningizima ize namakati kanyana ngithi kunjalo ntakazamashinga kusha mina ngisho kuwe ngithi zoke ngibona ukuthi ubani ozodlula lapho ngiyavala-ke majekawuse nje wawuyabo